studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sikirabe kala ɗo bo ɗon tawede le mali fo e mangal muɗum min jooti on sanne heɗade heƴƴu jamen studio tamani keɗɗon o ɗo watto mbofo e feydu radioji capanɗe jetti e joyyi joɗɗidiri e amen sembe kabaruji ɗi anni litinide fa hande coggo kuɗɗe ɗe anan gonde ngabbude le leydi meɗen ndi kilo maaro ɓe mbi wattu joni ɗo ngabbiri ko yata buɗnoga e kasen le leydi ndi kañe ley kedde ɗe fa yettoyo le ngallure bamako nde fuuro docteur Boubou Cissé kañe cema Iber Koulibaly ɓe fuu ɓe tippitiki wattu joni kayfaali ko cour supreme waɗi fewtude mabɓe hollitinde wiide ɓe koyɗe mabɓe matama e yurko yurkuji ɓe ɗiɗon ɓe fuudu ɓe gaddi communiqué ngaji mabɓe fiugol bolon juuɗe rewɓe ɗum woni ɓe ngalla duuɓi sappo e jettiɓe mbiɓi ɗum fuɗɗan alkamisara warorde nokkuno dirteɗo Madagascar yogga andanɓe kabaru lottogol bolon juuɗe kollitide mali ana wawi heɓude do hen ngaalu ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min joguinoon ɗo kikiɗande ɓi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Salimi Diora won to ɓoggui jamɗe toɓe kollitide wattu joni o ko taykitali lumoji ɗi le leydi meɗen ndi coggu kilo maaro ɗum ngabbiri kasen ko ha yata buɗnoga e sefa noon ɓe kollitiriwide le ngallure bamako nde kañe le kedde leydi ndi fo sita siti ɓe
tiɗallam maaro ngon wala fuma mate ɗum ɗum ko hollite esta bengali kañyo debbo goto momi kawre e muɗum le lumo jikorani ko hollite metti makko
tem dara codimi kilo maaro ngo tawmi ga en so galle mawɗo noon ɗum yaafa ñanden fuu ɗum ɓe mbiyata min ka wana ni min giɗi ɓe gaɗa fuu fa cogguji ɗi ɓuyto so wona ɗum minen codoɓe ni tampi
huɗum fuu naati saabe ƴentugo coggu ñamiri ɗi le leydi nin commerçant en detta en wonɓe le genni bamakono hollite haqqileji mum en hen
ujunaji tati e temere jeego min cottirta 50 maaro mali ka so nokku goɗɗo iwri ujunaji nayyi min cottirta keɓal amen ɓoytiki beete fuu codoɓe ana duka tawene ana tiiɗ illa tomin koƴoyta tinnugol coggu essence o saabi mbini ɗum fuu sottude maaro yaafa hannden 100 kilo gambiya ka ujunaji jeenayi e temere joyi min dokkirta sa landi kam wona essence o tinni ɗum demalngal gasey crise goduɗo wakkati joni o e kañi rafi engrais coggu engrais ana tiiɗi
caggan maaro ngo kulleji ko ñaamite ko heewi coggu mum ƴenti le o watti le lumo badara bogu debbo goto entreteɗo madame dow fatamata sisi wi ƴentugo coggu kulleɗi rewɓe ɓuuri tampude sanne
kulleji ɗi fana tiiɗi lumo kilo tew ana e temere jeego litre nebam temeɗiɗi e deɓe sappo rewɓe ana tampi sanne miɗen gaɗa e bawɗe amen fa worɓe amen suuro coggu semayi ana fanɗi lumo ana tiiɗi wakkatiji sa iwi lumo a heɓata fei ko codira ƴulɓe worɓe mbawa wande dépense ji ɗi fuu mine rewɓe miɗen kani walludeɓe ɗum ndu sutura
dewgal
guineji fof ana tiiɗi gako heɓete caggal coggu oɗu heewa sanne ɗum ko hollitte Dawda Koulibaly kañyo goto e joni galle
coggu ñamduji ɗi fuu ɓeydiki joom e galle ana tampi illa Allah tagui kam mbiyey hono o tiiɗalla kaya mi soodi cakuru mbayeri ujunaji jeɗɗi e temere nayyi fe coggu mum yoɓaka tafon dabare ko jinimi ɗum tan ɓe mballa ndemoɓe ɓe so demal ngal gasi cogguji ɗi ɓuytoto
miccitunde wi ƴentigon coggu sikkara o kañum ɓeydi torraji mawɗi do ɓiɓɓe leydi malli hannen
wattu joni onno kuɗɗeɗen gonde tiɗirno ino wembi sanne mallinkoɓe won hollitinɓe wiide basiji ko wonde waddude nokkuno dirteɗo Ukraine hakkude muɗum e risi laati sababu muɗum woɓɓe du kollitiɗe laamu o jatun ko daraki darde muɗum no hani fewtirde ɗiɗo tiɗalaji haalude amen mawdi altinere ƴaɓɓinon nde ɗum yowiki dow hen fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
ɓeydugol coggu guureji wona ɗo tan e widantuma koyta jokko hoore syndicat national des commerçants détaillant du mali sena ko dem ko saabi mbini ɗum ana fawi dow baasi gonɗo hakkunde Ukraine e Russie
gilamu mbembi
so sukkor so essence fo ana tiiɗi caggal ko jukkoyɗe kunca dow leydi ndi ko saabi mbini oɗo tiiɗalla woni haaɓo goduɗo Russie e kañe Ukraine crise oɗo laati sababu tinniɗo kulleyi ɗi fuu so essence tiiɗi kulleyi ɗi fuu tiiɗan
ko laati fuu honjotoɓe yoggaɓe kollitiwide mon koɓɓe gon daraki e dande muɓɓen ɗum saabi mbini ɓeydugol cogguji guureji ɗi Abdoul Karim Jammutene andinɗo kabaru keɓal
aju foloye d' abord gouvernement
gouvernement o waɗi ɗum leydi saɗa waɗa dépense ji aɗa hani miilade ko warta ko leydi ana hani tawrede magasin ji ɗo marata ñamdu lebbi tati fa ko ɓuuri ɗum ka wona noon leydi men ndi wurri
walde noddirten association libre des consommateurs du mali alcom kañum julaɓe woni ko hayfi Abdoulaye Ba lottindini wiide ɓe julaɓe kañum cottata jagoji ben no wilde dum ben
dobe gouvernement
malal gouvernement men o an hen jaagoto be kany en tinni kulleji di so wonko joina le saria e dum hani teddinede so ni wana horebe joini toggu goto togguji kana joini rede ni tan farde jaagoto be joininde togguji muy en e be kanno landade gouvernement o tafa
sen prix de la
fadun hebene jogala honjotobe kolitiwide no jaaguji di gardata non hani horede lam o dufa bo nadu ko hasindina huncene hore ko yaawi be kolitiwide du isine ngaji anakan mu inade le leydi med andi
dido kabaruji fuso ngabiddo be mame ande to do page Facebook e compte Twitter studio tamano kebandi ton docteur Boubou Cissé ministre kido le leydi med andi don premier ministre jati kanyamo noddirta tema Iber Koulibaly ministre kumino kabar solda sibe le leydi med andi micitede wiide tal kuru jengal wadino le ko jabbino ko wiyama do be jalle adnar ndufu be nangebe ko kessariya le leydi malindi wattu jono be do yimbe dido be ngadi communique mabbe bi hon ko be kayfa ko dum fudum pene baleje krim le majjum be bi hidu koyde mabbe ngada koyde mabbe ngala le dido bonanda yidi lamo wi wattu jono ko nayri bangal sodude kabor le leydi med andi sitansi bibe
ko dota do occugo hone fumi andina kabar mudun mide way halde sondo natin hala mide tijji mi hersata e mudun dun ko holliti Boubou Cissé premier ministre kiddo lewi makko wattimo occugo watte wattawaka lamu li on nukuno lewi makko le lewr octobre hital 2015 wonko occugo wada ko holliti ne hitane taw on golale ministere kabaru kangeji en nanan mudde leedinin o miccide handen honana jukngoji hono di bame fetirde makko hannen lamu leedi an han tewde kowral e honana janhibirte hakkune bibbe leedin fe damudun cema Iber Koulibaly holiti wi kayne tawale ministere humnine mangal pade leednin habo e deejerele leednin o wi o cioggo halado fuddigen jetti lewru janvier hitan 2015 kowral wadama do mudun le 3 septembre hitan 2016 lewi makko soni tajobe kite leednin ana tewta antude homo nyaami di jawdi ma hom watti koygal mudun e o cioggo nanal mudun kanko on darri handen lamuntuna horigo do o kabaro halado sikke fu wala e mudun o holliti tan baka makko wala hen miccitunde wi cour d'appel leedi malli tayi dabiri lel noga e joyi lewru juillet yowde mandat d'arrêt international do ministre kiddo Boubou Cissé cema Iber Koulibaly Mamadou Diaradi Igor kanyo ministre kiddo gollole ministere humni kabaru jawdi leedi en nanal mudun kay e babali ba kanyo godono e horebe bangi malliende solidarité kiddo BMSA
be collectif wir tiagal ko kambe sotto burbe putno mutri mabbe ne kenyel leedi me dindi be darni don wattu jono be mi kambe laamo be kani haldudo hen fa pamra do wota kikida ko be kanno wadde batu mabbe fedde noddata gambana humni ne kabar habude maccuda ko leeledi meden di nokku noddata raison kay wattu jono be kolli metti mabbe sanne be bi ko debmodo goto yonki mudo harba tonko wattu jono be bi hi o do debmodo sa jeyino dum wadirano be kaja sriya du wade do hen fedde noddata sende as humni ne kabar haqi adama en leeledi bi lamo jatan yaltinde do hen sriyaaji jewto yalla hono kabar maccuda ko hani hadirede leeledi meden di Ali Cissé
Joku Sidibe ono dirte salade mako machudaku sabimbini warade mako lewi walde kapo machudaku lulirdo gambana lelejini odo golle bondo kana holita wide saria wala lelidi amendi Mohamed Konate goto e horejo waldeni
min neli nela tebe gendarmerie ka fa han be nyahay wala ko be mbi minen jati min jaha min jottina wanela ngal to bureau o e jaman mo min goni o dum wawa yoppirede ni hana wadede ko min darde to kanan ko be be ngada dabari fu no oti dalla pawido do maccuda ko timmirta
ko e responsabilita
fede kumani do tewtude hakkeji bibbe adama e leleji ndi CNDH kanyum ka suuda e mette mudum fei fewre o do itugol yonki bidido e maccuda ko e tawangal leleji ni lewi lami do fede ne imadaraji di sodu ministre kumani do sariaji lelindi wadi bangal haure o do golle an hani jowtede ngadu heeta fei le nyaloma hande o Agibou Boiré horejo CNDH
yimbe mbiwa be kanyum en rim an ngadi yimbe maccube tikki wonko dun nafata e be jogi ndokobe kalisi kanye ballowobe yimbe gondube o golle ana kandi daranda dum sabu kulleji kewdi kandi yaltude le kabaru maccuda ko
michin tinde tan wiide maccuda ko le lindi ana hada nga pelle kuma ni be habure margal ana heba dubi jon ana wondi wadde imadaraji yella saria juko maccuda ko le lindi ana tabbe
kawtel sappo njogo bala fiobe basket rewbe ngala dubi sappo e jetti dum waran fuddude fabbi jango nokku no dirtede Madagascar le balde sappo ko yata nokkule jetti kanyen kan hortinde le dedo figol dun basketingaji holi tawe leedi mali ndido an le hen wattu joni andabe kabaru figol basket le nokko bi hi leedi mali nera hebude le hen galuno golle wori kedde makko ko noddete Drissa Nyono yo andado kabaru balon ko sifido hen
si tawa hedde worɓe to si tawa hedde rewɓe ɓe ɓami coupe laabi jeɗɗi laabi tati jokkidirɗi sini a ƴeewi no ɓe ngori ni a tawan tan e mbawi golle maɓɓe hedde rewɓe eɓe jogui manéjien ɗiɗon en ana moƴƴi sanne Maimouna Haydara e Rukiyatou Berté mo stade malien bangge rewɓe fay yambere cakitine nde mali ɓamuno on coupe caggal ko hawi égypte ɓe lanineke fa gasi ɓe bisimama fa gasi li hôtel ngaji ɓe dokkama ɗo genariji maɓɓe eɓe joguiɗi kuyam sanne hollititi wiide hedde sukaɓe hayeɓe e ɗi yambereji mali ana weli hoore
on keeɓi famuyoɗum faccitago Ousmane Niali Bouli noon
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sikiraɓe jeeɗi elo nin le réseau ngaji meɗen ɗi en jara nokku noddirteɗo kayiɓe kolliti wiide boto waɗi toon le noga e jeenal lewru joi ƴaɓɓe noon ɗo wattu joni fa ƴeyal ono sukaɓe jokkolɓe kañe looƴaɓe wonɓe le oɗo nokku haqqilji muɗen kane hucinirede hoorenoɓe kane wakkirede e laamorɗe kañe woteje le leydi meɗen ndi sukaɓe gaɓɓe defle nokku noddirteɗo dadiagne iɗum le commune fouru le laamu kadiolo wiyama sukaɓe wonɓe le suudu école ɗum noddirton fraternité ɓe fuu ɓe keeɓi toon def yoɓe sukaɓe sappo e tato noon wattu joni suudu mairie wondu toon ɗo joti sanne hono jeɗu nduɗo suudu l'école no jande nde waɗiri toon sikiraɓe ɗo kattel kikiɗande dow kabaruji meɗen ɗi min jouti on sanne heɗade heeƴu jamen ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓdir dow beme ame ande to songgaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere orgo no noddi oɗo numéro viyamo maire maire 37321 fande fan jeeye feno kono andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam yewtere meɗen nde waran yowade dow torraji gatteɗi fewde e ɗum woni rewɓele wonɓe le dewle ɗe le lewru joi ƴaɓɓe noon ɗuɓe kollitiɗo ko yaate rewɓele ɗiɗon warɓe muɗen mbari ɗum en le gallure bamako nde wattu joni pelle cagontoɗe kabaru haqqeji rewɓe le leydi ndi kolliti mette muɗen sanne ɓe mbihi du oɗo golle hana jaɓenede yimɓele golloɓe ɗiɗo golleji séri ana hani jukkudidi en fa nawa yogaɓe andanɓe kabaru hono fina tawa kañe fa yettoyo kabaru neɗɗako fu mbi wattu joni jamar nan hanno wirfitade ɗo wonno arande ɗo ko nayiri bangal dina aji kañe fina tawaji le leydi meɗen ndi ɗum woni yewtere amen no minodir touso guerende dow hen yowino fa keɓɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi
e wi solidariste 223 fa ɗitiɗallaji keɓɓene jogola ɗi masibaji kana wasude jukkede hoorɓe mabɓe e hakkillo muɓen sariyaji ana kanita beede dow yimɓe hollitaɓe wiyede gaɗi ɗi bonandaji Amina Diko woni hoorejo solidariste 223
ɓoyno komin neldi talkuru ndu jataka e suudu sariya kamɓe kani ƴewtude wajibi sariya joƴƴine yalla ɓe yimɓe ana jukke a wawa warde neɗɗo uddeɗa duuɓi nayyi caggal joppiteɗa aɗa wawi yeggitinde golle mo ganduɗa o ka mo mbarɗa o yimɓe mum jeggitata min mbiyan saraɓe ƴewta biro sukaɓe mum en e jaman momin goni o sukaɓe ɓamidirta duuɓi sappo e jetti yaade duuɓi nogay wona joguɗe bawɗe hurtininde woni dewgal sana tawi aɗa jogui andal dow dewgal
koro tum baga yogo animatire saradio kaydu ɗum woni hakkillo muɗon e wi makko ardiɓe dinaji e fina tawaji kañeddo dar muɓen ana mawni dow haɓugol torraji gatteɗi fewdi e rewɓe o ɓeydi wiide ɓiɓɓe rewɓe e worɓe ana kani lanidede farde mumen wattede e dewle
kanankoɓe fina tawa e kanankoɓe dina ana ga en kammari yimɓe gendi ɓe yimɓe goni rewɓe mabɓe e kañe sukaɓe mabɓe kañum en gondi e warede miɗen darda ɓe balla kamɓe mbajotoɓe kollita wiide neɗɗo fu mbarɗo ɓi adama hono mum so mayi subaka le yiite yaata dabari fu walana jomum miɗen kani ƴewtide birude sukaɓe ɓe farde mabɓe hurtininde min kollaɓe ko woni koro dewgal sa ɓami debbo a hana wande ɗum maccuɗo ma wona ɗum woni dewgal yimɓe ɗiɗon kawruɓe kanɓe heddiɗinde kedde gurdam mum fu ɗum woni koro
dewgal
andimɓe kabaru neɗɗako kolliti wiide teddigal hani wadde le dewgal yalla ɗi masibaji ana cella e hakkillo mabɓe sini en tabeke dow fina tawaji e dinaji ɗi torraji ana mbawi haɓede le dewle Alfouseni Guindo andiɗo kabaru neɗɗako
mi holli tan wiide tan il faut que gorko wo debbo fu mono fu teddina gurum tan mono fu anda dewgal le dewgal gonɗa dewgal e kañe mi wala dewgal walda saabu wala fu dewgal mo keɓata gorko fina yenni na daasi debbo mum na debbo haali haal bonɗo e gorko mum ko wona won neɗɗo mo wasi darde lunde e place mo hani darde bon mono fu darat place mum tan birfen ɗo ɓiɗɗo ɗe gonna kengen ɗon final tawal ngal ɗum woni ɗo tubal men se birfa e tubaji ɗe a mbaɗa e jaltata e torra ko woni dow men ɗum
hollitindi wiide andiɓe kabaru neɗɗako fa yettade haɓantoɓe hakkeji rewɓe ɓe fu ɓe kolliti wiide sariyaji ɓamari dow kabaru hakkeji rewɓe ana kani taɓede